Abre avala dikesli.
Sobe prala.
I juvlina kel bari tu çense.
Original o si?
Original no be piç.
Samo dedi kesta amala, la kiçu çabuk bari. 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 Ha bari da makina, samo dedi kina, samo la ki amala nedena. Ha bari da makina, samo dedi kina. Like a mala merena, ale le 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 le, ale le 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 bari chucha, ale le 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 le, ale le 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 bari chucha.
Galadaye me kanamladaye kaçuramladaye me magalladaye me kanamladaye kaçuramladaye me magalladaye me kanamladaye kaçuramladaye me magalladaye me kanamladaye kaçuramladaye amarida makala sabuladikina samlaki amala edena amarida makala sabuladikina samlaki amala Chucha, ale le 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 le, ale le le le, bari chucha.
Ale le 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 le